Umwaka e, vikombe atuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi.
Oya, seti ye.
AM Ram on the beats.
Tuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi. Iangae, 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 iangae. Kwanza mbele chuma nyuma kuta, tumejipanga. Yoyote ataija tunamchakaza, mana ata wanangu wa boda boda
Yanga,
wakina mama oza mboga
Yanga,
makolo mtasafa sana. Umwaka ni wetu, kama nabisha bisha bwana. Ila tukija kukutana, utakuwa umejichanganya kwenye mfumo wetu. Na tukipata kibonde, tukikomoe, tukipige nyingi, yani tukibomoe. Afu atuchagui vikombe, tunasomba vyote, kama mwana nchiringa, ya nuna kadi vimba tuwaboe. Iangae, 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 iangae. Boda boda
Yanga,
wakina mama oza mboga
Yanga,
makolo mtasafa sana. Umwaka ni wetu, kama nabisha bisha bwana. Ila tukija kukutana, utakuwa umejichanganya kwenye mfumo wetu. Na tukipata kibonde, tukikomoe, tukipige nyingi, yani tukibomoe. Afu atuchagui vikombe, tunasomba vyote, kama mwana nchiringa, yani unakadi vimba tuwaboe. Umwaka e, vikombe atuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi. Umwaka e, vikombe atuachi, yani mtake msitake, wala nchi mwendo kibosi.
Oa, zetie.
Exclusive from SureLoaded.com.